Exclusive to Zayn Hype Mag.
Naisi ubunga butuli levi. Seskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Metiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu. Vanemu chenjele. This ye kwa tiche nifuna mutendele. Woy nae watimpaka niku kwesele. Limomba rudi lobo katu kwensele. Fwele fiatula but the economy is bad eye. No ratinebo guy waba guy guy. Tombela pele kede. Fyompile po kwa tmailo tayali payday. Madajeo kwa tmaskara. Jio na tumu chepoto kufuala. Elonga nimpia ndalwala. Imitengo na shene lolwanya. Naifi ubunga butuli lefi. Seskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Na tiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba telefoni panga please. Tawa, tawa.
Na yama laito kushupa, ngwe 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 na uvike po kushupa. Wala mbuna za kushupa, fiobe fionga wambuna za kutumpa. Nisali wala mbikira busy, so you think your life is easy. Uchiri nefe mofati, ina mbuna bofati, kwa tiveli mini disease. Na impose mpoto, uro tempe miponto.
Inisha kushemo.
Shirishi muti sota waswemo. Shabke shiri mpangalo lopiemo.
Mbunga butuli lefi. Seskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Natiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bizi. Itamu aliemu.
Holo ya funta don't call on me. Nikose kwa ya funta economy. Ndinge chumuti chambula ma branchi. Sota mwanswe monolo kukwa tamotachi. Koze chayuma drainga kariba. Ungoli hainga volume paka limba. Kodi mutiwa wana mkubwa. Nkani ya kwa kwesemu bwana mkuba. Pakelo bago kama dino pusa. Nitani la kumozi na vapusa. Maza yanga ni ya fupi ndine penguini. Ina nikutala langu rizo nili chengwini.
Hey, unga butuli lefi. Seskol yonse ni mfimfi. Bakupita paka undombe fifi. Awe iyonkani silipo mchipi. Bantu tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Tawa, tawa. Tawa, ta 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 tawa. Na wapusa kumoku chate. Na wapwana pa inquiries. Natiche ya kangena masalaries. Nishimwa yamba kalefoni panga bees. Itamu aliemu.
They fucking lie.
Yeah, yeah. King Deza West Coppola, gotcha. Yeah. Yeah. Yeah.
Shino nshiku boneka fya muma chaputia kwa tima bezi. Nalipisha no offense. Wafile wakose. Hapa nina market full place ilionze. Mafans wanga walikuti jeka shivangene leta kupasila permit. Kigo palas tunga chito bweza mwana rapa alibe playlist. So we just watch and laugh. Okay ni chani chiza ni kalifia chifuka vons nilinavo. Peninkala ni hotel west na mafans futi nilinavo. Gelo wanga na bright future kumbuyo raso enchoma mumagago. In short nilipa level inango. Mailo nilipondi nipoleka. Kansu ku Facebook ya polika. Kansu tuwa niteka potu mabechi tuanja latiwa. Nipuanyila motoka those are cars. We already drove guys. Bintu vachiti ya evolve. That's why nalileke chivelishi. Weekend inenja mukuti ya go five. Pazedi ya pakisa comedy. That's why inmankala nilibe commenti. Nigwila na zea kalipo grila po. Wea napite po ku college. No ni time ya. Plus I'm the fly swapper. All these niggas be claiming the fly nanda. Nalipe nanfuni kachainama. Yeah, nalilwa lishefia pala COVID-19. Whatever you call it. Walonga white nitea solidi. Wali slow fuluba mwamolidi. And then one last word to everyone. And I don't mean to offend anyone. Uno ni jemula wanyowa. Ninale kakalo wenza ka alion.
exclusive to Zayd Hype Mag.
I play so entertainment.